yakhiwa noma liyafudunyezwa njengamanzi ashisayo. Lokho kwenziwa abantu ababili abathandanayo ngokunakekelana nokwazisana nokuhloniphana. Yikho okwenza injabulo ngaso sonke isikhathi ihlale ikhona othandweni. Isikhathi zobunzima nezobubi ziyafika kibo bonke abantu ababambisene emshadweni wabo noma othandweni. Nisize kakhulu zihlobo zami, ningamvumeli uSathane angene othandweni lenu. Ziningi izitha zothando, ziyanyonyoba noma ziyacathama, zifuna ukunehlukanisa noma ziqede uthando lwenu noma lokhu enibambisene ngakho. Mthando wakho, umqabulo wakho, umbamba bambo wakho, umamatheke umoyizele ngaso sonke isikhathi kuhlale kushukela othandweni.
Welcome to the family.